Payback Records.
Nitukana ila loa ijanyuma Minakupenda sana bila wenta isioma Mashoga marafiki kwanini wakuseme Na vijembe vya fulani vitafanya nisieme Uwako mashosti marafiki mi kwanini waniseme Na vijembe vya jirani vitafanya nisieme Wanani uliza marafiki vijaona wenginewe Na wajibu kirahisi wezi ishi bila we
I know, mashoka marafiki ndo nakupaka I know, hata ukinikubali mimi taota I know, awe ndo mwanamke nae kutaka And you know, nina siku nyingi nimesha safa I know, mashoka marafiki ndo nakupaka I know, hata ukinikubali mimi taota I know Awe ndo mwanamke nae kutaka And you know Nina siku nyingi nimesha safa
Basi neno moja Umesema nipate kusikia Mina mini siku moja Kwa heshima utani kumbatia Webasi neno moja Ungesema nipate kusikia Mina mini siku moja Kwa heshima utani kumbatia Ule utamu wa pipi Weno mate unaujua Na watu sisi ogopi Ila lengo kutimia Ule utamu wa pipi Weno mate unaujua Na watu sisi ogopi Ila lengo kutimia Wanani uliza marafiki Sijaona mwinginewe Na wajibu kirahisi Wezi ishi bila we
I know Mashoka marafiki Mara kupaka I know Hata ukinikubali Mita otota I know Awe ndo mwanamke nae kutaka And you know Nina siku mingi nimesha safa I know Mashoka marafiki Mara kupaka I know Hata ukinikubali Mita otota I know,
Records. Yeah.